Zombie skutaju. Bad. Hello. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's the kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Gino.
Yes, yes, yes.
Funga magete. I am funga magete. Ale funga magete. I am funga magete. Hello. Pesa nyingi, ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto bono, no. Pesa nyingi, ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto bono, no. Shauli zao,
oh, 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 oh.
Kimpango wao,
oh, 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 oh.
Polisi atuli kwao,
oh, 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 oh.
Na mwaka huu tutapija bebe zao,
oh, 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 oh.
Si tumetoka chaka kupigika,
shimo limetema.
Satuishi ni maisha kideu,
shimo limetema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shimo limetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini, hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga magete. Aya funga magete. Ale funga magete. Aya funga magete. Funga magete. Aya funga magete. Ale funga magete. Aya funga magete. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Awe.
Yes, yes, yes.
Maskini leo tumepata.
Oh, oh, oh.
Na wala hatuoni wala tusiki ya kili ya mbwata.
Oh, oh, oh.
Sabuni ye, leo amemaliza utata.
Oh, oh, oh.
Na kule kesa, mbwa kala mbwa kupaka kala paka.
Oh, oh, oh.
Awe, jaiva.
Si tumetoka chaka kupigika,
shimo limetema.
Satuishi ni maisha kideu,
shimo limetema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shimo limetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini, hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo.
Funga mageti.
Haya funga mageti.
Funga mageti.
Aya funga mageti.
Funga mageti.
Aya funga mageti.
Ale funga mageti.
Aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Yes, yes, yes.
Achino wana man, pushi wana man,
push.
Why wana man, why wana man, papi papi lo,
oh.